CK Music promos that.
Alright, I got your man, Mr. Zen, for Zambia. Get the girls them again, come on.
I'm a junior Legano leader. Mungolida leader, chifuka, we see junior, wagona panza. Wandani pansi, mupembele. Jawa mtunga tini wako, nishini wako. I'm a junior Legano leader. Lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Wadani pansi mupempele. Jawa mtunga tini wako nishini wako. Mungo lila lila vilamba. Maiva na kulia wepu mwamba. Mtunga tini wako nishini wako. Mungo lila lila vilamba. Maiva na kulia wepu mwamba. Mtunga tini wako nishini wako. Amaka junior Legano leader. Mungo lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Kwa jani pansi mupembele. Jawa mtunga tini wako nishini wako.
Nifambiri viti tikai. Umanyumba yanza twayai. Asopine ukaonai. Zakamba kuti ulike nge. Aso vena vamenyanai. Anso kuti vena vapayanai. Tulukusha mumayati. Paka apese kukati tenge. Osa wala sisi. Kukuta misozi. Nangana kumwamba. Teke mtenza. Mintu bisankara futi beta. Osa wala sisi. Kukuta misozi. Nangana kumwamba. Teke mtenza. Bitu bisa nkada puti bebe.
Amaka junior Legano leader. Mungo lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Wadani pansi mupembele.
Jawa mtunga tini wako nishini wako.
Amaka junior Legano leader. Mungo lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Wadani pansi mupembele.
Jawa mtunga tini wako nishini wako.
Mungo lila lila vilamba. Maiva na kulia wepu mwamba. Mtunga tini wako nishini wako. Mungo lila lila vilamba. Maiva na kulia wepu mwamba. Mtunga tini wako nishini wako. Amaka junior Legano leader. Mungo lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Wadani pansi mupembele.
Jawa mtunga tini wako nishini wako.
Wherever you be, wherever you go, pulling my pleasure, my temptations. Some of them, they're my heart blocking, but never see a wamona. Daily mkala chamu danda mna, bali jitikoni. Hatiba muna bana mi kwa tila, siba kona baba.
You better know, nikufaka po pepe.
Alam lugan wama mila kozi. Basa chema muna wanze lu for you. Alam lugan wama mila kozi. Asa kato ping up on aina the beauty for you. Pick it up baby girl. You got to find a way to survive.
Amaka junior Legano leader. Mungo lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Wadani pansi mupembele.
Jawa mtunga tini wako nishini wako.
Amaka junior Legano leader. Mungo lila lila chifuka wisi junior wagona panza. Wadani pansi mupembele.
Jawa mtunga tini wako nishini wako.
Mungo lila lila vilamba. Maiva na kulia wepu mwamba. Mtunga tini wako nishini wako. Mungo lila lila vilamba. Maiva na kulia wepu mwamba. Mtunga tini wako nishini wako.
ngatini wako ni shini wako.